masaha ya saa tanu n'igice nibwo umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yari ageze mu Ruhango yakiriwe n'imbaga yari yakubise yuzuye ikibuga cy'ishuri rihari. Nta magambo menshi yavuzwe yerekeza ku kwiyamamaza nyirizina. Ushinzwe kwamamaza Paul Kagame Madamu Julienne Uwacu ni Minisitiri w'Umuco na Siporo yavuze ko ibikorwa bya FPR irangajwe imbere na Paul Kagame yagezeho mu myaka amaze ku butegetsi byivugira. Ubwo yarafashe ijambo Paul Kagame nawe ntiyatinze kumvuga isaba amajwi gusa yashimiye amashyaka yiyemeje kumushyigikira avuga ko yahisemo neza. Amashyaka 8/11 ari mu Rwanda yiyemeje kumushyigikira usibye ishyaka rihana demokarasi no kurengera ibidukikije ryatanze umukandida ndetse n'ishyaka rya PES imberakuri ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda uko ari abiri niyo yonyine atarashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi. Avuga ku bihugu n'imiryango mpuzamahanga inenga amatora yo mu Rwanda, Paul Kagame ntiyatinye kuvuga ko nawe ibizava muri aya matora bizwi kubera ko Abanyarwanda benshi bifuje ko azakomeza kuyobora u Rwanda.
Barandika bakavuga ngo aya matora y'u Rwanda nta matora arimo kuko tuzi ikizayavamo. Birashimishije kuba tuzi ikizayavamo. Uwajya akabeshya akavuga ngo ntakizi barabeshya. Reka nkubwire impamvu ikizayavamo cyamenyekanye mu kwezi kwa 12 mu 2015 referendum kaba ikintu cyasabwe na miliyoni 4 z'abantu bazatora ubwo se kizanye ubundi kizavamo n'iki byongereye kuri iyo referendum amapariti maze kurasomera hano umunani yashishoje agahitamo kuri ubu gufatanya na FPR ubwo urumva igisigaye ari iki no kuza hano kuganira nama kubonana nama urumva amatora yo yararangiye ibizaba mu matora biraza uwo bimena umutwe bimena umutwe.
Aya matora agezweho ahari n'ibyaturutse ku byifuzo by'abaturage basabye ko Paul Kagame aguma ku butegetsi n'ubwo itegeko nshinga ryabimubuzaga. Hari abasanga harabayeho igituku cya perezida uriho kugira ngo hahindurwe itegeko ryamuzitiraga. Paul Kagame yabigarutseho
barabaza ngo se Kagame ni umukiza ni umunyagitugu bakarangiza bavuga ko ari umunyagitugu niba baje hano cyangwa n'abasabye referendum n'abayitoye uko byagenze niba koko barabikoreshejwe ku gitugu then icyo cyaha ndakimbi ariko icyo bibeshyaho ni uko bo badatora barabigerageje batoranya abakandida bagashaka mu banyarwanda uwo bashyira imbere ariko bakibagirwa ko badatora babashyira imbere hariya bamara gusanga ntabo bari inyuma nabo bakabata bakigendera.
Abaturage bari baturutse imihanda yose baganira n'ijwi rya Amerika bemeza ko benshi bambaza amasaha arenga 5 bagenda kuko baturukaga kuri bagarutse ku byo bifuza ko umukandida wa FPR Inkotanyi yabakorera mu gihe yaba amaze gutorwa.
Twageze hano saa 12:10 kuko twabitusa saa 6 z'ijoro ibintu byose birahari n'imihanda yashira koze ntare harimo abantu badafite umuriro ntabwo uratugeraho twese ibindi nta kibazo
nabyo mu gisondo cya kare saa 12 ikintu dushaka nuko yatuyoboye neza ariko tukaba dushaka kongera kumutora yaduhaye ibintu byinshi yaduhaye imihanda genda umunyacyangu ariko ni mu kirindo ariko umuhanda icyo mushimira ubwo yaduhaye umuhanda wa Kibuye cyangu aduha amasoko twatungiraga hanze imvura ikatunyagira tukaburaho twugama girinka sindayibona ariko nitumutora azayimpa ampe n'amafaranga y'uko ndi umusaza azansajije njye nyafata nicaye.
Ibikorwa byo kwiyamamariza kuzayobora u Rwanda byatangiye kuri uyu wa gatanu ariko ku munsi wa mbere byasaga naho umukandida wa FPR ariwe wenyine ugaragara. Kuva i Kigali kugera habereye ibikorwa byo kwiyamamaza igice kinini cy'umuhanda cyari gitatse amabara y'ishyaka rya FPR ndetse n'amafoto y'umukandida wayo gusa nta bara riranga undi muri babiri basigaye biyamamaza ryabonekaga ku mihanda. Ibikorwa byo kwiyamamaza birakomeje mu gihugu hose kugeza ku itariki ya 2 z'ukwezi gutaha kwa 8. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda.